Era ndi mugumu akuma. Mukama mulunje kisera kyonna.